Αφαντάρι, 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 Τούρι κακινιόν και σανά, Πουέτα λέτα τούγκινα νιάμα, Βέβαια ζηλέτε σαβάνα, Κακίρια τα λίπα μπουάνα. Kwanza hauna baya au jarogwa ukifa uoni We check you if you pendeza Yani kama lili wizi Kwanza hapa hapa janoga Tajiri tuende mbezi Bosi tusichukue boda Tulikwesti doli loisi
Una adui Ukifa uoni
DJ Juki, DJ Juki walete DJ Juki, DJ Juki walete Nana mapoa
Yala, top
Pande juu ya meza tunapanda kwenye speaker panda kwenye speaker cheza kwenye speaker luka kwenye speaker cheza kwenye speaker panda panda kwenye speaker cheza kwenye speaker luka kwenye speaker panda kwenye speaker baba
wanangu eh wanangu eh mlisema ngoma ikipigwa poka katikati mwa wanangu eh wanangu eh Mlisema goma kinoga poka timsa timu Asa timuwa nione Timuwa nione Timuwa 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 nione Asa timuwa nione Timuwa nione Timuwa 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 nione
Acho baba
Tufani
Mwese mesi musiki
Anakubali sana mshizo utawawa Awe nungi densa Kucha blandie Awe milio, I respect you, manager, shwe, abu.